Boys and men, new dangerous.
Yes. Salute!
Impilo yasekhaya, standing pile nice, enganama issues. Bupilo bali fat, standing pile kahle, enganama problems. Impilo yasekhaya, standing pile nice, enganama issues. Bupilo bali fat, standing pile nice.
Impilo.
Standing pile kahle. Spandim pile gas, hey
impilo.
Sfunim pile nice, denga nama problems,
hey impilo.
Spandim pile gas, pushim pile gas,
hey impilo.
Sfunim pile nice, sfunim pile nice.
Let it go, road man, let it go, out jam. Asbamba nen, gezanja kule road mash yomhla. Ukhona uNkulunkulu angithi ngaphakathi emntwini. Kaphela umoya, road man, ukuthi uhlale usethembeni. Bonke laba bakhulumayo bazovelela ezulwini. Ukuthwaluza isithandwa sakho, let it go, out jam. Ukuthwaluza umndeni wakho, let it go, road man. There's no need to fight, work hard, my man. Noma ilight ungayiboni, izokhanyisa ingelosi. Ubonge umdala usaqinile, lokhu plan uyakubonisa. Noma bezama ukukujumpa bakhulu, bafish. Kanti bezama ukukuthakatha befisa ubakhathaza. Bazoshaya igreen, ushaya ismile, nix machaza. Bekhala ubavulela inhliziyo, noma kungena space. Ngoba wena uphila nabantu, no stress. Wakhala umuntu omdala, he can't just let it go. But you can't let it go.
Spandim pile gas, spandim pile gas,
hey impilo.
Sfunim pile nice, denga nama problems,
hey impilo.
Spandim pile gas, pushim pile gas,
hey impilo.
Sfunim pile nice, sfunim pile nice.
Yile mpile nama problems, abangwa ngabantu bupilo. Akusintanga yakho fasi pati kine. Manenga ma problems endleleni okumele siwakline. Yile life nzima kakhulu kumele settle. Ngapha siphila under corona bafuna sivaccine. Impilo iza kayiwana ugovernment udala amasini. Ngathi sisemovie upresident kumalasini. Parliament sokugcwela amaswana ngoba ngibona isini. Noma bethi kunzima akoswabisa izithi. Ngapha khona lento ngeke ivumele iphume ku. Musukuvuma kuphela out jam akube no he he. This is us phila ngokusaba siphinde success. Sidala ivala amagame ukufa sokusihaqile. Ngapha izimvu zakho ziyomila amanzi angcolile. Uhlezi unathi ngaso sonke isikhathi awusozi sifeyile mdala. Engithi awusozi sifeyile mdala.
Impilo yasekhaya, standing pile nice, enganama issues. Bupilo bali fat, standing pile kahle, enganama problems. Impilo yasekhaya, standing pile nice, enganama issues. Bupilo bali fat, standing pile nice.
Impilo
standing pile kahle, standing pile kahle,
hey impilo.
Sfunim pile nice, enganama problems,
hey impilo.
Spandim pile kahle, pushim pile kahle,
hey impilo.
Sfunim pile nice, sfunim pile nice.